confirmed.
I'ma be a dad too.
Kalam.
Exclusive.
Party. Yep. Manawa mulamba.
I
couldn't get sana na mona wakashana wa samba mami. Pajine wapali wewo kutinjanze luteti mami. I swear for you. For you, 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 you. I swear for you.
Nimezunguka dunia nzima sikupata mrembo mzuri kama wewe. Pacha wangu ni wewe, tuna macho sare sare. Bali nitamani ni wengi, lakini mimi sikuwataka baby. Kwa sababu ya tabia yao ni maya. Itaendelea kulinda kuchunga penzi lako kwako, hadi sikisho temea la foli.
Vengi sana na mona wakashana wa samba mami. Pajine wapali wewo kutinjanze luteti mami. I swear for you. For you, 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 you.
I'm a be a
I swear for you. For you, 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 you.
Uli wapa muti mate kwe shop kula wa together we fula ingenseba. Navu yandi yali balula tayatuba. Ngayembe tawakasange yakuba. Deti nkushe kutirimbi na puba. Shaka chinje sini ngayese kusoba. Folefe vivine fotika lava. Mpaka feva kavike poneloba. Aiswoya ni mudi wevo nakoba. Weti ntelero ni mudi wenguba. Natisote wadula ngomukuba. Nacholo vitu walichila vaja basuba.
Tuvengi sana na mona wakashana wa samba mami. Pajine wapali wevo kutinjanze luteti mami. I swear for you, for you, 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 you. I swear for you, for you, 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 you.
Yangu lemu inekala tisotuaka. Nasale mlali chinja nikalaka. Tetino kuya kumbina nguvaveka. Iwe na inolu butolu alisanika. Hello, hello ni weweka wandinga. Show me na smile ida wabika. We mukashela wafunu angatoka. We wapendwa ponse pameka. Hello, tetinebo iwe nukukuleka. Ngachati chive nishinebo batilika. Muchalo nishumweo nebo waya. Manacholo piuti monga maya.
Tuvengi sana na mona wakashana wa samba mami. Pajine wapali wewo kutinjanze luteti mami. I swear for you. For you, 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 you. I swear for you. For you, 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 you. Tuvengi sana na mona wakashana wa samba mami. Pajine wapali wewo kutinjanze luteti mami. I swear for you.